iyadoo kalsooni weyn go'aankeeda ku qabta ayay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris waxay talaadadii mar ay ka hadlaysay gobolka pennsylvania bulshada u soo bandhigtay barasaabka gobolka minnesota tim walls inay u xulatay ku-xigeenkeeda.
In his state, he has been a model chief executive, and with his experience,
waxa ay tiri waxa uu gobolkiisa ka ahaa madaxa fulinta khibraddiisana waxaan idin sheegayaa in tim walls uu diyaar yahay maalinta koowaadba. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sidoo kale bogaadiyey rikoorka siyaasadeed ee ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenka senatarka gobolka ohio j d vance, balse madaxweynihii hore ayaa dhowaan hoos u dhigay miisaanka uu doorashada u leeyahay madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan filayaa in arrintani taariikhiyan si fiican loo diiwaangeliyey. Madaxweyne ku-xigeenka marka laga hadlayo doorashada wax saameyn ah kuma laha. Waxaan ula jeedaa wax saameyn ah ma leh. Doorashadu waxay ku saabsan tahay madaxweynaha. khubarada ayaa sheegaya in maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu ka hoos shaqeeyo madaxweynaha maraykanka, dowrkiisa inta badan qarad laga fahmo aana la mahdinin. laakiin waxa uu madaxweyne ku-xigeenku yahay qofka koowaad ee la wareegaya xilka marka madaxweynuhu uusan shaqadiisa sii wadan karin, islamarkaasina waxa uu fura u yahay inuu sii horumariyo ajendayaasha siyaasadeed ee xisbigiisa. waa kan joel goldstein oo daraaseeya dowrka madaxweyne ku-xigeenka.
Doorkoodu
runtii waa inay ka hoos shaqeeyaan madaxweynaha, inay gacan ka geystaan kor u qaadidda iyo hirgelinta siyaasadda madaxweynaha, iyo inay ballaariyaan awoodda madaxweynaha si ugu shaqeeyo hogaamiye qaran iyo mid caalami ah. mararka qaar qofka loo xusho madaxweyne ku-xigeenka ayaa xoojiya ololaha doorashada, sida uu sheegay goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young southern
xulashadii Bill Clinton ee Al Gore ee 1992 ayaa ahayd mid aad u wanaagsan. wadajirka labadan dhalinyarada ah ee koonfurta dhexe ee dalka ka soo jeeda ee jiilka baby boomeriska ayaa dhabtii diraysay fariin ah isbeddel dhinaca jiilka ah. xulashada xun ayaa ah midda ay falanqeeyaashu ku tilmaameen go'aankii uu senator john mccain oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga uu guddoomiye sarah palin 2008 ugu xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenka. waana kan joel goldstein.
And she really became a figure who was parodied during the campaign.
runtii waxa ay noqotay qof lagu maadaysto xilligii doorashada. waxaan filayaa inay dhaawacday ololihii mccain, mase ahayn sababta uu senator mccain u guuldaraystay. doorashada xilligan ayaa harris waxay ku xisaabtamaysaa khibradda tim walls iyo sida diiradda uu saaray dhaqaalaha u wanaagsan qoysaska. elizabeth clemens waxay siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda chicago, waxaana iyadoo la hadlaysa v o a 3.
A version of being pro-family that is not about the control of...
nuuc ka mid a u hellinta qoyska oo aan ku saabsanayn xakamaynta taranka, laakiin ku saabsan taageerada dhaqaale ee qoysaska, ha noqoto dhinacyada waxbarashada, daryeelka caafimaadka, guriyeynta iyo horumarinta shaqada. j d vance ayuu falanqeeya peter lodge waxa uu sheegay inuu gacan ka geysan karo horumarinta siyaasadda xisbiga jamhuuriga. waana kan peter lodge oo ah agaasimaha iskuulka warbaahinta iyo arrimaha dadweynaha ee jaamacadda george washington. sheekada ay sheegayaan oo ah waad ogtahay waxaa jiri jiray amerika oo haddii aad si adag u shaqayso, aad raacdo shuruucda, tahay qoys dabaqadda dhexe ah oo si adag u shaqaysta, aad guulaysan kartay. in amerikadaas ay hadda meesha ka maqan tahay, haddii aad iyaga u codaysana ay soo celin doonaan. xitaa haddii musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka ay dhif tahay in isbeddel weyn ay u horseedaan doorashooyinka, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in codbixiyaasha maraykanku ay fiiro gaara u yeelan doonaan sida wanaagsan ee ragga loo xushay madaxweyne ku-xigeenka ay codbixiyaasha u dhegaystaan, ayna wax uga qabtaan walaacooda.